Bongi, maire, kwa kongongong nishabisha hodi. My baby, nashindwa la kufanya. Gongong nishabisha hodi. My baby, nashindwa la kufanya. Naroi naliuma.
Baby, yeah. Moyo unadunda kama speaker za bufe. Kuliko ni kukose ni bora ni kufe. So wabai kuko ila kanga moko inanipa steam. My wife dream unanipa vitwa dim. Kuno chadonora, nyuma makombora. Kabwela na kaza birenga wasije ni kora. Wacheza bao genge machokodo. Sio mchezo kifuwa ni mtoto embe dodo. Weni popotu kwenye mechu na baba. Siku wachi akanani kwa jina la baba. Dreams
napata rami nikiwa na mwe. Napata run nikiwa na mwe. Napata rami nikiwa na mwe. Napata run nikiwa na mwe. Kwa kongongong nishabisha hodi. My baby, nashindwa la kufanya. Naroi naliuma. Good morning, my lady. Kwa kongongong nishabisha hodi. My baby, nashindwa la kufanya.
Nikuwizi nani, basi weni hani. Kiatu changu so kibaya, misobani yani. Mtoto upo smarter, smartest. I'm a good boy and I'm the baddest. Me afi marry you, uja upande jet. You are my girl, they my sweet dark chocolate. Calibrate, you got me jingalingaling. I can concentrate, I can concentrate.
Napata rami nikiwa na mwe. Napata run nikiwa na mwe. Napata rami nikiwa na mwe. Napata run nikiwa na mwe. Kwa kongongong nishabisha hodi.